moto. You're my tie, baby, I need you in my life. Take me everywhere, take me everywhere. Nothing without you.
Nishapiga kama 1,000,000 kilometre yo misele. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile.
Namzamia deep sea, nampapyote kabisa. Yani kiuno msingi, nachimaliza kabisa. She got me nanye kwangu no number one. Navu wapita wenda kemi kama siwa nabaki.
Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuku wa visi zile.